Nizoba tshela emsebenzini umuntu amsenga umsebenza naye. Nizoba tshela emsebenzini umuntu ami umsebenza naye. Nizoba tshela vele umama zoyitshela imfomali umuntu ami umsebenza naye. Nizoba tshela vele umama zoyitshela imfomali umuntu ami umsebenza naye. Monday to Friday mfuna uhlala naye emakamera nemakishini thina senza umlando. Monday to Friday mfuna uhlala naye emakamera nemakishini thina senza umlando.
Monday to Friday, phone no fella na ye. Emakamera